Ana kamwili katam,
ukimona utavunja shimo.
Ana nipaga maham,
nimpole, ana marido.
Ana kamwili katam,
ukimona utavunja shimo.
Ana nipaga maham,
nimpole, ana marido.
Urefu wake, na mwanya wake utadhani mmasai. Mwendo wake, ndugo mdogo na hadidai. Ana ishi kwake, anajitegemea likizo ni Dubai. Nipe kufa kwake, itaimba baka kinai. Pendekeza, wanasema sitokuweza, njoo wala sitokucheza. Cheki vile navyojipendekeza, wanasema sitokuweza, njoo wala sitokucheza. Samia, utulize moyo wangu, uwe wangu. Samia, iridhie nafsi yangu, uwe wangu. Ninapenda ukicheka mwendo wako danadana mama, hata kama ya mkeka tutafunga mama. Ninapenda ukicheka mwendo wako danadana mama, hata kama ya mkeka tutafunga mama. The number one records.
Mambo yake sawa, sawa. Michezo yake sawa. Kisha kilele
sawa,
sawa.
Taratibu wana kelele
sawa.
Samia,
sawa.
Samia, ah, Samia mama we, yeah. La 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 la.